Essuula ey'okusatu. Era bano be baali batabani ba Dawudi abaamuzaalirwa e Kebbulooni, omubereberye Amunoni omwana wa Akinowamu Omuyezuleeri, owookubiri Danieri omwana wa Abigayiri Omukalumeeri, owookusatu Abusaalomu omwana wa Maaka muwala wa Talumaayi kabaka w'e Gesuli, owookuna Adoniya omwana wa Kaggisi, owookutaano Sefatiya omwana wa Abitali, owoomukaaga Isuleyamu gwe yazaala mu Egulaasi mukazi we. Yazaalirwa abaana mukaaga e Kebbulooni, era yafugira eyo emyaka 7 ko emyezi 6, ne mu Yerusaalemi n'afugira emyaka 33. Era bano be baamuzaalirwa mu Yerusaalemi: Simeeya, ne Sobabu, ne Nasani, ne Sulemaani, bana abaana babba Susuwa muwala wa Amiyeri, ne Ibukali, ne Erisama, ne Erifereti, ne Noga, ne Nefegi, ne Yafia, ne Erisama, ne Eriyada, ne Erifereti 9. Abo bonna baali batabani ba Dawudi obutassaako baana b'abazaana, era Tamali yali mwannyinaabwe. Ne Lekobowaamu ye yali mutabani wa Sulemaani, mutabani we Abiya, mutabani we Asa, mutabani we Yokosafaati, mutabani we Yolaamu, mutabani we Akaziya, mutabani we Yowaasi, mutabani we Amaziya, mutabani we Azaliya, mutabani we Yosamu, mutabani we Akazi, mutabani we Keezeekiya, mutabani we Manase, mutabani we Amoni, mutabani we Yosiya. Ne batabani ba Yosiya omubereberye Yokanani, owookubiri Yekoyakimu, owookusatu Zeddekiya, owookuna Salumu. Ne batabani ba Yekoyakimu Yekoniya mutabani we, Zeddekiya mutabani we. Ne batabani ba Yekoniya omusibe Seyaluitieri mutabani we, ne Malukiramu, ne Pedaya, ne Senazali, Yekamiya, Kosama, ne Nedabiya. Ne batabani ba Pedaya Zerubabeli ne Simeyi. Ne batabani ba Zerubabeli Mesulamu, ne Kananiya, ne Seromisi yali mwannyinaabwe. Ne Kasuba, ne Okeri, ne Berekiya, ne Kesadiya, Yusabu Kesedi 5. Ne batabani ba Kananiya, Peratiya, ne Yesukaya. Batabani ba Lefaya, batabani ba Alunani, batabani ba Obadiya, batabani ba Sekaniya. Ne batabani ba Sekaniya, Semaya. Ne batabani ba Semaya, Kattusi, ne Igali, ne Baliya, ne Neyaliya, ne Safati 6. Ne batabani ba Neyaliya, Eriwenayi, ne Kizukiya, ne Azulikamu 3. Ne batabani ba Eriwenayi, Kodaviya, ne Eliyasibu, ne Peraya, ne Akkubu, ne Yokanani, ne Deraya, ne Anani 7.